koe ni iene o ngai lao na atu ehe o tua kia Mosese. O wako iki tau tolu e ngai fikauni, ke tau ofa mo tala ngafua ke o tua, o ku taha tofu pe pe momo oni. Koe ulaki whakataata mei tohema, o ku nefakamanatu mai e ikai te tau lotu ke hangahi ai tori, pe aki hangahi i misi hofangamanu, pe aki hafahenga mea pe. Koe tau lotu e fai pe ia ke o tua, aia o kumo ui mo taha tofu pe. Koe whakataata o ku hoko, koe lotu whakafamili ia, koe tamai, whae, moe whanau, Ku tāu ki kakai ko tōpē, ke tuku a taha aho e taha he wike, ke nau aho lotu. Whakatā tāho kō, o ku tōtono ke whakaapaapa e whānau ke mātua. Koe whakatā tā ki tōhe mā, tau potu ki lalo. O ku pehe e he lao ai o tua, oua nā ke whakapō. Koe whakatā tā u koko mai, he ikai te tau awe noa ha waifi o taha. Whai whi a waki. Koe whakataata whakaosi, e ikai te tau kai haa pe manu manu ke koloa atake. O kwhekau i ki tau tolu he o tua, ke tauhi mo talangofua ke hene ngahi lao.